esto qué es?
Son,
yeah, since I'm young and I'm black, since I'm blessed and I'm black, since I got love for my niggas, the jelly bean pack, since I don't f*** with the niggas, wondering the kids are whack, since now I'm done for the fam, done for the game, and done for the puppies. One time for the niggas I know, two time for the facts, oh no, three time for the SMG, and I don't give a f*** no more. Four time for John Tojo, big session country boy, SO to the OMG, saw me swag and stoner convoy. Yeah, I'm flex, come on, villain, I'm don't talk, come say. Naifest, I'm a yanti, can kuana mo, come say. Mask up, sina kitu cha kukiogopa, mze. Pesa mingi, bebe, zina nitakivopa, mze.
I've been the realest, kabla kuwa famous. Mali juu, antakuwa hapa since the day I came out. Huh, I keep it low key, hata kaki sema. Mask off, show my face, I don't feel no shame now. Najiona juu in the sky, so kwa ganja au beer. Since 2005, kabla hamja nisikia. See me getting this far, kuna mengi ujadithiwa. You don't know me like that, sifanyi kama unanjulia. Keep 150, do 100 a friend. My old friends there with me, na tutaki usain. Some niggas don't understand, OG's 80 a band. Tulianza bila label, now we on top of the game.
Now usimpaka masisi bana, na unaranga masisi bana. Now usimpaka masisi bana, naranga masisi bana.
I'm telling you, lady, ni RJ. How can I ready without them? I told her I wanted to rap in. I can say my nothing will happen. Seven iko tuna champagne. Na wanango kina dozen. Wana kama kamikaze, ey. Don't afanya mini kaze. Jesus, bunch of believers. Calling the ladies, they don't wanna leave us. Sukini uliza, zege my pizza. Kupa mistari tuina kukimbiza. Ila naisi nimesha maliza. Na sijui ni nicho bakiza. Ila naisi nisha ningeniza. Nimegandisha kaniko na freezer. Everybody wanna know what I'm up to. Put their body on the call that I want to. So nafanya kujishow kama want to. Na waka kwenye call when I run to. Na sikuja pajuu kimazabe. Ni rap kung fu kama uki mwasabe. Papatika na machizu wa kuzabe. Mask off and I'm off to kibabe. Let's do it off, talk it. Zilla bang bang beat popping. They say we moving too fast, but you know we up to something. So I'ma leave it up for these rappers to talk about it. OMG, they buy these rappers, I don't see trappers without
it. Okay, told you, said money time, no bullshit. Watoto dogo mad pussy. Maswala kuniliza unamogo panani. Utakuja kule mad tusi. Real talk, you stupid. Boli taka awa UP so zushi. Wakali wako wakwapi mwona siwa
uki. Naongea na mikataba juu ya meza. Deal juu ya deal inaongeza. Shafanyaga vitu vyote ila kufeki sijaweza. Na siyo leo ni long time. Yeah, fucking long time, no lie. Mama I made it, don't cry. Ni muda kula mbuji ye, kula mbuji ye. Skagi na wazushi ye, na wazushi ye. Wasije ni panuksi ye, ni panuksi ye. Kichwa ninki wanduki ye, sini rushi ye. Yule boy,
kila kuna kuna music lovers. Kwenye game na watekas brothers. Nafanya kuz na wezana. Napata fame kama ta mixtape cover. Respect to all four fathers. Kisha do na step ni webrana. Kama bina jikweza. Then kama bima fungo beda put it on mama. Life ume change kwa sababu ya glamorous. Kilo weekend ina we looking so fabulous. Nime chill kwenye street. Isia kwenye beat. Nina pande bili rata pini Babylon. Kwenye china jepukua big stars. Lido bima toke ama freestyle. Masnitch wana pima na kila kina javina na street. Na wapiga makina ndiga na vima na mawik. Wana iga na kila chakina kuwa hit. Pull trigger wazi kuwa fasa Mr. Quick. Downtown city way ah. Brother from another mother kwenye Maybach. Chapa mboko mbele mbele kisa hit track. Chaza kama bidi pili counter attack. Kemu na Ivone is badass. Send me chill kona shit pops like that.
Mask off, mask off, mask off.